Isaiah 55 verse 1. Weni na nonke nomileyo, uzani emanzini, nane ngena mali uzanithenge nidle, uzanithenge ngaphandle kwemali, yebo iwayini obisi kungabizwa lutho. Verse 2. Nichithelani imali kukho ngesiso isinkwa, nenzuzo yenu kukho nganelisiyo na? Ngilalele nokungilalela nidle okuhle, umphefumulo wenu jabule ngamanoni. Verse 3. Bekani izindlebe nize kimi, nizwe uyakuphila umphefumulo wenu, ngiyakwenza nani isivumelwane esiphakade, izenzo zomusa oqinisekileyo zikaDavide. Verse 4. Bheka, ngimnika abe ngufakazi kubantu, umholi nomyali kubantu. Verse 5. Bheka, uyakubiza izizwe ongazaziyo nezizwe bezingakwazi ziyakugijimela kuwe ngenxa kaJehova uNkulunkulu wakho nangenxa yongcwele ka-Israyeli ngokuba ukudumisile. Verse 6. Funeni uJehova esenokutholwa, nimbize seseduze. Verse 7. Omubi mashiye indlela yakhe, nomuntu owenza ukubi imicabango yakhe abuyele kuJehova, uyakuba nomusa kuye. Yebo, abuyele kuNkulunkulu wethu ngokuba uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Verse 8. Ngoba imicabango yami ayisiyo imicabango yenu, nezindlela zenu azisiso izindlela zami, usho uJehova. Verse 9. Ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu, nemicabango yami kunemicabango yenu. Verse 10. Ngokuba njengokwehla kwemvula neqhwa ezulwini kungabuyeli khona, kepha kunethisa umhlaba kuwenze ukuba uthele uhlume, unike ohlwanyelayo inhlwanyelo nodlayo isinkwa. Verse 11. Liyakuba njalo izwi lami eliphuma emlonyeni wami, aliyukubuyelaze kimi lingakafezi lokhu engikufunayo, liphumele kulokhu engilithumele kukho. Verse 12. Ngokuba niyakuphuma ngokuthokoza, niholwe ngokuthula, izintaba namagquma kuyakuqhumuka ngokuhlabelela phambi kwenu, nemithi yonke yasendle yakushaya ihlombe. Verse 13. Esikhundleni sogagane kuyakumila umsayipuresi, nasesikhundleni samakhakhasi kuyakumila umbovana, kuyakuba yigama kuJehova nesibonakaliso esingapheliyo esingayikunqunywa.